like it's your birthday. African united, never we gon' fold them. Stick together forever. And that's how we do. And that's how we do. And that's how we do.
For your love, I'm willing to do anything.
Kupenda ni raha, usije kaniacha nikawa kichaa. Mependa furasi, japenda kwa rasta. Takwenda popote mikoko nchaka. Njoni pe mambo, chumba nishali padabo. Ushamba niliacha kitambo, njoni pe raza. Moyo umeshindo kukaza, kika umeshani kumbaza. Kuto na waza, usije kashindo kukaza. Ugine wakaja kajaza. Chonde chonde, usije kapenda vibonde. Alafu kaniona kilaza.
Ufoyale,